secrète, papa. Kumbula, ise bunzimeni. Lapho ngikhala baba mihla namala. Baba pengithi impilo yami sophinde ishintshe kodwa impela ngabona ukuthi unemicabango emihle ngempilo yami senyabala Jesu balalo unalo balalo unalo wase wangusisa baba
Yeah.